You don't know, Abos Tune is representing a profound boy, a champion records, a big music stretch. Hey. We rock. If you get now, honey, if you get now, dear, if you get now, if you go, Okonomianga, oh, Mutima. If you get now, honey, if you get now, dear, if you get now, if you go, Okonomianga, oh, Mutima. Ola bikabulungi otukula, elabo lya kumoga kokwe amatira, wekuba mukwano, sanira, empisa zembi zezikuyiwa. Kuli chitoli na yegwe osanuka wamalira obudengo pamvuya keni na kolia toya gala kumanya. You just need money, sicha bisobola. Just look at her, she does give me care. Makes me happy, toya gala kumanya. Wandisa katoku makati yandisa na nyama. Te wampanga ude, ampa full time, half time, full time. Matwala mu gym, extra time, matwala koto swim. Apita boss, I'm the big boss. Boss tunes, anjigiriza post. Wetuka mo dance, she dance to the fullest. Touches my waist and kisses my lips. If you get now, honey, if you get now, dear, if you get now, if you go, Okonomianga, oh, Mutima. If you get now, honey, if you get now, dear, if you get now, if you go, Okonomianga, oh, Mutima. Zeninga computer, Windows akadiwa. Nebateka kumupia, obanga laini kubuzeko, ogenda nosa isempia. Kati gwe laini nze mtu, nafune mpia, wabula. So take it easy, disappear. I don't wanna know you, I don't wanna see you. I don't take things for granted. Try to memorize what you did to me. Wanangiranga, ngawe nalipua. Nota manyatele ya zaliba na so. Kampala tuya kawompo wakoze samani. Olianga kasanyi toi na pulani. Demi antisa mkula vanga rongo tani. Zo kwa gara weya bagambo ni. Mwe kwata mu east, bambi kwata mu west. Bye bye, baby na kusibula. Baby yange nawe 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 hani vya kwao. Baby yange nawe 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 diya vya kwao. Baby yange nawe 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 vya kwao. Okonomianga omutima. Baby yange nawe 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 hani vya kwao. Baby yange nawe 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 diya vya kwao. Baby yange nawe 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 vya kwao. Okonomianga omutima. Wandeka kubigere mbuno gena magere. Bonsude bachali bogere. Mina kule madara kubosora no kunzita. Bambi tandika ebibyonze na chita. One ninyaza watu kakumutima. Wali haba kwa galaneze mwabo tombala. I no longer need you. Wali ontabute nevale. Okambo limbale bakusanga na mele. Bulio mwako kela kongo tutusanga ngoye. Walai wani wa mwalali nako. Wamazika muko kanze wento wengkuita. Lava gwensuta atukulanga mata. Kubaweta wempeta tukena na kumpeta. Wemuli ya simu kutayo supu kwemputa. She's this one top one cute one. She's this one top one cute one. Ebi yange nawe 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 hani vya kwao. Ebi yange nawe 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 dia vya kwao. Ebi yange nawe 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 vya kwao. Okonomianga omutima. Ebi yange nawe 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 hani vya kwao. Ebi yange nawe 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 dia vya kwao. Ebi yange nawe 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 vya kwao. Okonomianga omutima. Ebi yange nawe 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 hani vya kwao. Ebi yange nawe 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 dia vya kwao. Ebi yange nawe 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 vya kwao. Okonomianga omutima. Ebi yange nawe 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 hani vya kwao. Ebi yange nawe 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 dia vya kwao. Ebi yange nawe 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 vya kwao. Okonomianga omutima.